be seven.
If I find a stick, if I get Japan, see me up.
Miss Osami, supply again.
Nakuta picha mara kafa nimeanguka. Hivi mwanangu nani atae nililea? Mkubwa wangu wangapata mkumbuka. Kilo ya unga daga kumpelekea. Mazuri yangu wangapata atamka. Ama mabaya ndo taniongelea. Wangapi watabeba jini sara? Wangapi watausili mwili wangu? Wangapi watafariji mama yangu? Watamfuta machozi. Na waza mama tasimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, atalia sana. Mama yangu hakika akikumbuka mambo mengi aliyopita itamuma sana. Mama yangu nawaza, nawaza, nawaza ikienda mbele zake. Nawaza, nawaza, nawaza sibota wangu saa ngapi. Nawaza, nawaza, nawaza ikienda mbele zake. Nawaza, nawaza, nawaza sibota wangu saa ngapi. Wengi wataongea kuhusu mimi, uwambea, uwafitini. Kilicho ni uwa watasema ukimwi. Nilikuwa naendekeza chini. Na waza wangu wataka uchekelea. Mimi kifariki wawali simali. Wakati wote tutaelekea, haina mmoja hii safari. Waza mama tazimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, atalia sana. Mama yangu kika akikumbuka mambo mengi aliyopita itamuma sana. Mama yangu nawaza, nawaza, nawaza ikienda mbele zake. Nawaza, nawaza, nawaza sibota wangu saa ngapi. Nawaza, nawaza, nawaza ikienda mbele zake. Nawaza, nawaza, nawaza sibota wangu saa ngapi. Ifanya njapa sine hapa. Manager doctor Babu KC, Mr. Tenende wewe, Moxi B7, Supporter Bero, MP Movie, Msobi Bukaka, Vanichi Bukaka, Fasa Teja Kaka, Cloudy Kaka, Diesel Master wewe, anaitwa Mani Chipe, Ligo Media, Sasite wewe, anaitwa Kipande.
Download kupitia bizozamesupply.com.
Body you bad and the sound Moxi B7.